Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere nay lewru me hitande 2015 sappo jeɗɗi yamre jaɓɓiri Masilima chapanɗe nayyi e jetti. Jottino chapanɗe nayyi e joyi jottino noon ɗo kabaruji ɗi yo Oumar Waygalo. On compétitif wiide ɗum wonon wakkati joni o leysa haalleydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide hono yiite huɓɓunge tonge ka nge ñifi. Hono ɗum wonon guɓe kuɓiniɗe fa hono jaam e deƴƴere warta ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide miilo no miilo foti fuu fa kaldal e kawral ngal sinnele sappo e joyi lewru me waroru ndu. Hono walde huminide hono fa jaam e deƴƴere warta ley leydi ndi nde ministre ardi hollitaweɗe ɓe jeehi gawol e cakkite yontere nde. Wakkati nde ɓe jahanno nde du hon laamu maliano wonno toon guɓe noddirteɗe plateforme ɗum won tuguiɗe laamu waɗe ene gonno toon fa yettoyo guɓe noddirtoɗe azawat ɗe koni fana nduɗo yaade toon fa ɓe ƴeyalo hono ɓe gatta fa jaam e deƴƴere ñiɓale saaha leydi ndi yiite wonge toon gerdu yellano ñifa. Walde nde wona e jeeya laamu nde ɓe noddirta World Vision ɓe kolliti wiide hono baale haalananeɗe ene kani wattude koyɗe mumen fa ɓe ƴeeyal hono jonte paale ɗe kaɓirteɗe ley leydi meɗen ndi. To segutoɓe kolliti wiide ko foti uyna temeɗe jeenayyi e capanɗe jetti suka ɗum won hono ɓe gala hitande fa yettoyo duuɓi joyyi kañum en keeɓi fesede toon. Ñawmoɓe noddirta polio micciteɗe wiide polio yo ñaw ɗum wonon mbarowo koyɗe. Ɓe kolliti wiide galmu saɗaji ko wattale hen ko doyɗum ya fa e millioji capanɗe jetti e goho sefa gaɓɓe oɗo golle ɗum no laamu mali o kañe walde OMS e woɓɓe kase mballoɓe leydi meɗen ndi. caggal hono ko basiji ɗi gadduno le yontere ƴaɓɓinoɗe le saaha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide wakkati joni o ka nokku o ɓuuɓi. Hono kamɓe curoɓe ɓeydu ɓe kolliti wiide miili no miilo foti fuu hono kaldale kawral ngal ngal sinninele sappo e joyi lewru me waroru ndu Ousmane Dikko.
Fay so deƴƴere ana hannde saahal Mali mono fo ana jertindi hannde on baasi fintali toon. Guɓe ɗe ana keddi ɗo nannguno ɗo fay so minusma dardinoɗe mbir fo to ɗe gonno to ila gacca nangi menaka e juuɗe coordination guɓe azawade ɗe garani larme Mali nokkuji kewɗe ɗo domata. Ministére soddete e Mali wi walde waɗi leere binta gungu e diire ɗo hewɓe maayi kaaki kewɗi e kaɓorɗo fo boni fa warde eɗo hewɓe du nanga e murtuɓe ɓe. Goto rewrintinoɓe aduna ɓe kañum du andini immadara ana fewde e kala salantoɓe golleji kawral ngal sengal laatike yalla jukkoje ana doga e dow mumen.
walde humminide ɗum won fa jaam e deƴƴere wara ley leydi meɗen ndi hollitawe nde ministrema ardiɓe jeehi ɗum won cakkite yontere nde to gawo to. Wakkati nde ɓe jahanno to ndedu laamu maliano wonno ley hen guɓe tuguiɗe laamu waɗe fa yettoy no guɓe murtuɗe gonɗe ley saaha leydi meɗen ndi. Nde ɓe jahno to ndedu ɓe kolliti ɓen hono waɗiri so basiji ɗi pinti ɗum wonon ley saaha leydi meɗen ndi. Mijjiteɗe wiide ley nogay jeenayyi lewru avril ƴaɓɓinon ndu hono kamɓe baale ministrema gonɗe ley saaha leydi meɗen ndi ɓe gaɗi nelaɓe to menaka to fa yettoyo tumbuto. Ousmane Dikko.
Ko nelaɓe ɗiɗon kawre e muɗum ko yo gotol yeddugol kawral dow selde baasi hakkunde luttodirɓe ɓe kañum e plateforme e coordination waɗi. Goho lewru me conseil de sécurité walde nations unies andini salanike o golle ndenno jukkoje garan dugude. Ministre Madou wi salanike o golle le torraji gaɗɗi ɗe ñalaɗe cakkitiɗe saahal Mali gueɗe luttodirɗe ɗe fuu cela baasi. Ministre dardi plateforme yoppa menaka ila hunde fuu waɗali dardi du coordination yoppa paale ɗe nangui ɗe du ila hunde fuu waɗali. Batu CTMS waɗan ko warta fa darano yalla basiji ɗi ana cela.
Kanje ɗum wonno guɓe noddirtirtoɗe azawat ɗe ɓe kollitiɗo no kawrital maɓɓe ngal ɓe anni fa ɓe gaɗato wagga dugule laamorde Burkina nde ɓe jaltiti le ngal ɗo kawrital. Kawrital ngal e ngal hanno yowade wiide fa ɓe ciññina kaldal e kawral ngal. Kanko jeeɗo o kabaruji emen ela noddirteɗo Moussa Agga atta heero o holliti wiide wakkati joni o wona hono wiide fa ɓe ciññina kaldal e kawral ngal ɗum haala mum hani haalede ƴeewe yalla hono watte tan fa hono baasi gonɗo to o dabareji keeɓe dow hen. Kanko ɗum wonno hoorejo ministre Espagne o hollitawede keñon wonno ɗo bamako ɗo o noddi noddago wiide waɗeno watte fuu fa jaam e deƴƴere ñiɓale saaha leydi meɗen ndi. O wi koni fana ɗo won wargol makko ɗo Mali ɗo du fa o ƴeewa yalla hono laamu Mali o hani wallirede yalla jaam e deƴƴere ana ñiɓale nokku o ƴeewa du hono ɗum won solda siɓe mabɓe gomɓe ley nokku oɓe. O haali oɗo kabaru ɗon wakkati ndi o yidno hoorejo leydi ndi o Ibrahima Boubacar Keita sakiraɓe ɗon mbawi neltirde mijoji moɗo hella men bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngal. Jihadinke Faransi goto nanganoma ɗum won le saaha leydi meɗen ndi to tumbutoto le lewru avril hitande 2013 do nanguete nde du ɗum won hono kamɓe yimɓele Faransi koɓe garɓe haɓade le nokku meɗen o kamɓe jaati nanguimo wiyama wakkati joni o wondi e sarede to France to. Ousmane Dikko.
Jules Le Guian mo duuɓi capanɗe jeegom hande saria nanguima batte gollidinde e bomɓe golle kañe humanade torra hitande 2013 le lewru me ndu. O golle ana waddana jomum to Faransi to kaso duuɓi sappo. Nden ministére soldate e Faransi Jean Yves Le Drian hokkino fédéral Jules Guian noditeur den Abdel Jelil habikana le goube jiadin kobe o tubunaado ko boyi dawina kewde joodi kana leydi Maroc Mauritanie ce secteur Mali kany e jon suudu mudum jeyaado leydi Maroc e le photo mo gollirde France humaninde ndartude Syrie bamno hitande 2012 o anditama e le fedde Al-Qaeda o Maghreb Islamique goto e kumaniido den ag Mali hollitino mo wonduna e jom suudu makko sahal Mali farde jiadin kobe nangudo ton ka dum e tawede wonde le habatoobe dina be wana mourad hitande 2012 le 2 novembre Jules Guian latikeno kasunke le balde sede e juude horabe akmi to tumbutu to batte be an cikitino mo latade aso siri yogadu hollitino yo batte ko falino jiadin kobe torraji rewbe be waddani mo dun
dum won non waldine wara jeyalla mun do dotta world vision wakkar jono be gondi e habade faabe jeyal hono jonte palet e kabirtele leedi meedi ndi be bi fa dum heba dum tabita leedi ndi dum wajibu sina bale hala nanede ngatale hen koyde mu en faabe jeyal yalono be cekkirto kasaruji ngadoji fewde sukabe kany e robe cowibe wakkati fudu kawrtal mangal wadi beta ande do bomako donde kawrtal ngal wadannode dum wonono bale kuminide bale hala nanede kawrtili hen fa yotto yono wallobe hono kibaru kebe kanko Chance Brice o yo kedaado dum wonono world vision do bomako do mi horan jatti mi lani ni ko bete hande kede Ousmane Diko
c'est pour avoir
de hakilaji leedi ankobe don mi joji mabbe do dabare cellal hodum hani beedede hen fa sukabe keba no wonkiji mu en ciotoro kana dole dabare majjum beede docteur rewbe ngona nokuje defu wana do bamako do tan eto jawdi cellal ana hani ko yotto temdere fu sappo je li kebal leedi doctoroje de ana li do de kani tawede fu e de gondi e gollude do hala nana en goni yaabe leedi ankobe de lambami anne fu hala nana en ana mbaawi wallude dum
le yontere jabbi non de holitam we do bomako do jamaano wonde famminede hono bonandaji ngadoji wakkati fu leerobe ngadbe o do golle dum non walde humminide hono haqqeji roobe kany haqqeji sukabe holitam we do hono walde Union Africaine de be balliri di do golleji jawdi ko yaata emilioji chapat e jetti CFA le hendube bi roobe le ngarobe tawede le hen dum non gombe le saha leedi meedi difa yotto yo le wuddu leedi ndi be roobe dum won to gawoto tumbutu kany bangi goto motto kanko Aissata Wan o yo coordinatrice yo di do golleji Ousmane Diko
l'objectif
imaade o do projet leunda de rewbe wattumo region ngaji tati sahal leedi mendi motti gaaw e tumbutu ngonno e juude faabe ballire jawdi cellal e hakkilo joodi ngol adadi jawdi ngadateendi hen yo milioji chapande jetti le region ngaji tati di hejaabe jojjinte ton faandarana jenginde golleji projet o humaniibe hejo iniraabe sahibe dinankobe jojjinobe hakkilo ballambe e odo golle
c'est trois régions
kanko dum woni hono député to assemblée nationale mo noddirta Mamadou Hawa Gassama o hollita wedo ko sudde mare député Yakou Yafa itte do hore makko ko wakkati jono député ngombe li assemblée nationale be caliki dum woni hon li alkamisar jabbindo jatti be ngoti o do golle ko fo député en temedre e chapan nayo e go kanye cali di do golleji
tamani tamani sijo tamani
sekirabe jeyen yel hodo ni le réseau ngaji meddi be kolliti wide to burem to won dum wonon soro mawngo chamgo ton be biidu neddo gote dikile himbel taton kany ngoni barmu be le hen o kasara wadi le dende no dirto dum wonon plateau to burem to be kolliti wide du hono dum won neddo kuminido kebe kanyun jeyi hono o do etage ngondo ton o handen hande o holita wer ko wadi so dido kasaraaji ngati ton tan hono an waytede jande kande imminirede soro ngo kany ngon ko kedjayi bondo wala futo gandata ko hulita wedi dum won to Hamdallah to nokko dum woddiri moti ko yaata kiloji chapantati e joyi hay to yimbele bombe sumbube be nati kenyen be jehi du fali yanane seko amato hono bafal gongal tongal tombe immini bombore mi citede wido hono ziyara Hamdallah on hani waddi dum wonono alangaro o to Hamdallah to wakkati jono hono alislam en kanbe yaade hawrtoyde gal do kawrtal fu yama kulisanne to kujala to dum wonono walde humminide hono walde gollobe dum wonono golle laamu yama be bi e be ngara wadde murtere mabbe leeyi jeegom lewru me handu fa yottu yo jetti lewru me waroru ndu ko waddi sababu de do murtere dum be bi hon jobdiji mabbe di be dewata laamu o di fa yottu yo yimbe el mabbe tampube an kan yobede lewru watay to segutobe kuliti wiide ko foti udnaaji temere jena e chapande jetti suka dum wonon be ngala hitan wotor fa yotto duubi joy kany kebi fesede ton hono nyawuido mino dutta polio micite dum wiide polio yo nyaw dum wonon boro koyde wakkati furo be kuliti wiide du hono fesu gongol gol fuddi arande dum won le sappo e je lewru mars ndu fa yotto yon noga lewru mars ndu be bigal musadda ko wattali hena yafa milio chapande jetti e go o sefa ngabbo do golle laamu male o kany o mes fa yotto yon yimbel wobbe ballobe leedindi jangal mudé gardan faato kayto nokku mo noddirta sero wiyama yimbe el mabbe gombe to farans to be be ngadi kawrital faabe dia wakkati jono no projet ngadi hedi be kani darnuto be bi ko be kani wadde wakkati jono be dia yalla hon doktoror darnirte ton so doktoror den wara fa darnde milioji chapande jeegom etati kani en kani watted le hen be biidu gal musaddaaji di waran feccet dum wonon akko yimbe ele gombe tombe jangal mudé garanti minire fa do kuli korodo be kuli tiwide hono bale hala nanede fa yotto yono gollobe tombe e be gondi e wadde ton kawrital faabe yewa yalla hono yimbe el tampube hoto ngodi fa yotto roobe kanye wulnumaare alle hoto ngodi dum wono le laamu kuli koro be kuli tiwide ngabbe gal do kawrital dum wono walde humininde an kawno yirwere suka suudu ministre humininde hono yirwere sukaabe kanye galleji le leedi meden difa yotto yo oni fam yotto yo walde dum wono belgique humininde hono kibaru nyamde fa haara wono wadirta le nokku meedo se grabe di wono no kabaru di min jogini on do hande di ka faande kedde heda do nandir do no bismillah do e seeda yewtere dana wodi wassalam.